mama don roque. It's the love thing.
Genie X double six.
Yeah, my Valentine. Baby, I'm yeah, a Valentine. Yeah, my Valentine. Baby, I'm yeah, a Valentine.
You're my Valentine. Baby, you're my Valentine. You're my Valentine. Baby, you're my Valentine.
Bebe yangu kutali Dubai.
Wawe Dubai, mwenza kwa Miami. Tunaenda zetu kulara duniani. Na hapa sasa, niponjiani. Na kwenda kumnunulia visa wadi forani.
Bigal,
shombe shombe kachanga nyangare na romaskat. Venye mcutie ajivoni Snapchat. Sunguka bongo nzima kama yeye hot. Toma na muita ma Valentine.
Shombe shombe kachanganya tanga chuga maskati. Penye mcuti hajivoni Snapchat. Zunguka dunia nzima kama yeye haupati. Toma na na muita ma Valentine. Yeah my Valentine. Baby yeah my Valentine. Yeah my Valentine. Baby yeah my Valentine.
You're my Valentine. Baby you're my Valentine.
Umepiga mikudi ya nipamba kama zuti. Uko wapi na muzako tukufati. Mwa kwa livojana ilo waga kama lute. Walae siji siku leo na mpisha piti.
Mwenzako bebe yangu bado wajamuka. Ata kitanda bado wajatandika. Usiku tulikesha ya nini eka eka. Ivuru maika matuna miereka.
Kwani ya mkuna na long
ano. Wangu waisha kihamu.
Ama Valentine imekuwa ndimu.
Ano. Sisi Valentine every day.
Shombe shombe kachanganya ngare na romaskat. Venye mcuti ajivoni Snapchat. Sunguka bongo nzima kama yeye haupati. Toma na muita ma Valentine.
Shombe shombe kachanganya tanga chuga maskati. Venye mcuti ajivoni Snapchat. Sunguka dunia nzima kama yeye haupati. Toma na na muita ma Valentine. Ya my Valentine. Baby ya my Valentine. I'm my Valentine. Baby, I'm a Valentine.
You're my Valentine. Baby, you're my Valentine. You're my Valentine. Baby, you're my Valentine.